Stable Records, yo. I dedicate this song to my mom and to all the beautiful and caring mothers around the world.
I sing, mama, anakusaka. I sing, mama. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Nakumbuku kinambia ya kwamba unasafiri, unasafiri jijini Nairobi. Tulikuwa wachanga, tulipenda kucheza, ukakwenda, ulienda saka pesa, ulienda saka mkwanja. Mama, mama, siku zikapita siku kuona, miaka ikapita siku kuona, habari ikafika umetuacha. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Sina mwingine wa kuita masa, sina mwingine wa kunipa pasa, kwangu ulikuwa kama daraja. Sina mwingine wa kuita masa, sina mwingine wa kunipa pasa, kwangu ulikuwa kama daraja. Na misi sura yako, oh, na misi hadithi zako, oh, ukarimu wako. Na misi sura yako, oh, na misi hadithi zako, oh, ukarimu wako. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Why did you leave without saying goodbye? Mama, goodbye. Nikifunga macho ninakuona, nikifungua bado nakuona, nikikugusa umepotea. Nikifunga macho ninakuona, nikifungua bado nakuona, nikikugusa umepotea. Siku hizi nafanya mziki nipate riziki. Siku hizi nafanya mziki. Siku hizi nafanya mziki nipate riziki. Siku hizi nafanya mziki. Hata kama mimi sikukuona, hata kama mazishi sikuona, tuko pamoja we mama. Hata kama mimi sikukuona, hata kama mazishi sikuona, tuko pamoja we mama. Hey, why did you leave?